Radical Babes and Delulu. Kunde Lulu. Radical Babes and Delulu.
ZWAP.com.
Kunde Lulu.
Broke no lungkumbo.
Hey,
just got paid up a benefit, canteen tipa tumbanje.
Tiba nata sina pochi.
Tumi no one kongole, kuzum salu lapa na uchilanje.
Tiba nata sina pochi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Tiba nata sina pochi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Imaleta zinamu.
Ninde walelo nishinga na kukwatila. Nachiba pachongwa chishani wachilatila. Padika shingoko kaneno kulala. Daudi wakupoka kutu fintu na kuswatila. Bushe when I owe you kufwa. Kumfanga tuwala ndati. Okay, that's too far. Zinga tap tap chikanga oche lamia. Mipindi defeni kanga loko mwana. Lelo nadi puma. Nimpoka pe mpaka fe nadi puma.
Imaleta zinapuanchi.
Beta nadi tuma. Chunse na kukwatila tetintu kwa pachuma. Imaleta zinapuanchi. Just got paid up a penny fe. Kantin tipa tumbanje.
Imaleta zinapuanchi.
Natumi no wankongole. Kuzum salu lapa na uchilanje.
Imaleta zinapuanchi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Imaleta zinapuanchi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Imaleta zinapuanchi.
Nadi temo tuntu, tuntu. Buchush bula mwina. Life ya ba soft na febo tuladwina. Fionka vilok shita mapokete ya kanya. Nolu samu shama kointa ya kwana. Napsafe koi matulen shita expose. Stinker 3 page fullu na matypos. Sula kola pepa. Kulu yochifuku shala tula bola tekanya. Naba mfunyamu. Nimpo kape. Sangu sambe chiwa nimpa kafe. Dadu kuchole kana nimpa sase. Pene na balaka. Imaleta zinamu. Got paid up a penny fee, canteen tipa tumbanje.
Imaleta zinapuanchi.
Natumi no wankongole, kuzum salu lapa na uchilanje.
Imaleta zinapuanchi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Imaleta zinapuanchi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Imaleta zinapuanchi.
Imaleta zinapuanchi. Imaleta zinapuanchi.
Imaleta zinapuanchi.
Imaleta zinapuanchi.
Easy on a far.
Imaleta zinapuanchi.
ZWAP.com.